ayofezekisa amaphupho am. Mama ndihambile, sayopresa pusha phanda sam.